Nikamate onyesha ulichopewa elini date kwako nimelewa usiniache tafurahi ukiridhika na kupata ra nipe dry moko fanya pastama iwe na ibongo ama kampara kote tutafika swe na papara paparas na mwaga razi piga picha shazi niweke waz mimi na huyu manzi tuna date et you wanna know more about sex yes basi tutacheza na kusweat get chini ni kuseti ni kupeti best nipe uhakika niamini kiwa utaridhika na mimi najua nimewini
hasta la vaste 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 hasta la vaste
simgeni wa mapenzi umeni enzi toka enzi kimapenzi unanifaa Lale mbele usikae mbali usione gele weni gari kama zali mapenzi unaonipa Aniwe haya usinifanyie ubaya nituzie maya usiwagawie maya mapenzi so kubet usijibeti ket utapoteza test mchezo celebrate baby wona unavyo aso
Nitafutie sababu, staki ni kupatie tabu Nani weka roho juu, jinsi ulivumbika tu Najua una nidhamu nimethamilia Nataka wakufahamu kwenye familia Nionyeshe tabasamu napokuangalia Waga sishi hamu napokuingilia Hani, umenivisha pendo la thamani Hata kwa mwingine sitamani Umenisahaulisha ya zamani Nje unanihendo paka ndani
Hasta la vaste, 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 hasta la vaste,
Billy,
I don't know. After I've asked it.